amazing God. Oh Lord, the King of Kings. Hey, you amazing God. Oh Lord, the King of Kings. Yeah, hey, hey, and whatever you do is great. Nothing forever compare with you. Zamani, hata kabla sijazaliwa, ukanifanya wa thamani, hata nilie dhalauliwa. Kweli Mungu wangu, si kama mwanadamu na hata ujute, na hata useme, nimeshindwa. Mawazo yako ya ajabu, matendo yako ya ajabu, umbaji wako wa ajabu. Mungu wangu, upendo wako wa ajabu, fadhili zako za ajabu. Umbaji wako ajabu, amazing God.
God, no words can describe you. Yes, you are amazing. Oh Lord, you told us nowhere to hide in the morning. Day and night, respect your order. Imana ina mene bulimo melu narakelem drugia naroti so your way. Oh God, you're amazing, God. What can I express? How good you are to me? Help me say you are.